baby, umenikamata, your eyes on me. Kwa moyo hakuna matata, shika kambi. Hauna baya, hauna kona, hauna dhambi. Tazama usoni, my one and only. Nime falling kwa penzi laka, shata tata ta. When you call me, sauti yako inanikamata. In the morning, nacheza rumba chaka chaka chaka. And you know me, when I'm falling, yeah, yeah, yeah.
Ye mapenzi yamenishika haswa. Sando nini navyopenda wewe hapa. Saivi na vimba nikitembea na nata. Na enjoy mapenzi shaka shaka.
Mix the killer.